on the. Yeah, you know it. Oh, yeah.
Angkolo, akuseyithina. Bengihlekwa abantu bethi sengithenga ama-weave now. Mangithi ngiyancanywa bathi baba, cima-cima nawe udino mangikuncinza. Ngikubiza ngo-baby nawozalana wena maqondana. Ungacasuki, itshela mina sithanda siqhathe ubani. Baby ungavumi basinqamule yazi ngikuthanda njani. And ungichaza blind. Masudedela bomancane bakho nge-summertime. Wangibuza ukuthi ngisangakushiya. Never. Wangibuza ukuthi ubani umntwana okushisa uwena. Wangibuza kungcono uma kunjani. Si together. Wangibuza ukuthi isikhathi singakanani. God forever, yeah. Mina ngifuna wena kuphela my dad. Mina ngifuna wena kuphela my dad. We've been through it all, girl, the pain and the laughter. And manje buka sesiyohlangana kwi-altar.